Taurus music.
Woman, you make me feel like 1,000 shillings. It's your coins but naughty. Me, you, minus tie shut in a coty. Heaven, floating, hoping I may make you feel like a lady. Oh, yeah.
Nataka kusikia daily.
Fire, nikiwa nawe misioni haya. Mambo yote sawa, siwezi kuacha. Hata na dawa ya mukanga. Baby you light me fire. Nikiwa nawe misioni haya. Mambo yote sawa, siwezi kuacha. Hata na dawa ya mukanga.
Nifuze
matabu tamu kama madafu.
Nipe hilo penzi la ajabu.
Nikiwa nawe misioni haya. Mambo yote sawa, siwezi kuacha. Hata na dawa ya muganga.
Penzi langu tamu kama madafu.
Nipe hilo penzi la ajabu.
Usikawie.
Usikawie bila sababu.
Songa karibu yangu mami.
Nipunze.